Yeah. The Blood. Lazima chafue. Tunachafua kwa mitaa. Tunakujikia mbuku chafua. Lazima.
Mama sample record.
Fanya quick shot. Quick shot. 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 Fanya quick shot. Quick shot.
Venye miwafanya kila siku. Venye miwapanga kila siku. Na diamonds ako fine. Manzi anaza treat me poa kwa bed.
Yeah.
Sijari venye naka. Venye ako fine.
Na venye atanifanya.
Venye anaza fanya massage kwa bed.
Si udimu mija. Amejaa kama wine. Amejaa kama bai. Amejaa. Ndio nataka kukushow. Ai.
Delay your flesh nina come na kushow. When you back trust kwako kwa bed. Junga maisha, junga kijana. Sikuje kupita maisha kuganda.
Nuo manga everyday. Na sijari kukonda day. Ai. Nina kula proper. Nina piga exercise everyday. Maisha muhimu. Uhai muhimu bro. Uhai muhimu girls. Gwade ngwade na mapema na muka. Na enda kwa mama soko ananiliza. How fine you boy. I'm good sugar mama. You know venye hukupanga. Nina mshow yes ma. Sunajua mi hukupanga. Ukitaka mi kupea. Ukiona unaokmea. Usiumie sana. Cause unajua night utakujia. Lazima. Sini kweri yeah. Lazima nitakupea. Lazima utaumia. Ukites utaumia. Unajua ni kubwa. Tingiza. 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 Twak twak. Tingiza. Twak. Tingiza. Twak. Tingiza twak tingiza twak angusha 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 rikicho banture rikicho banture nivo apana nivo apana rikicho banture rikicho banture nivo apana nivo apana rikicho banture rikicho banture nyowo asha nyowo asha. Tunajua sifanya brikicho. Unakuja before after four. Ukidai mapenzi niko poa. Niko poa tu sana. Usijari baby girl venye mikuwa.
Tafuta mitapoa. Ukishindo ndakupanua. Ingiza mitapoa.